Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem aljumari noga e tati lewru janvier tan 2026. Sakirab dungon dom hedade hijuj amen di lilinde mangal mut bakabjong afumi chalmin omsan. Demal hitan 2025 kanyum kako heba e mutum anakun na perne hul tamawide ko yototo miloji sapu ego o ton gon ko heba e lungure hae dunka anawundi mate dar mut anawundi mate di lirijon ngaji kiwdi lilide amende. Tiagal ko sartiji imuji didi wartofa wadale mudum ko ka dadda walde sarasa suka bi jangobe kanyum en ka hulti mim sam em sanne ko kanyum en du beeda ka e odo anya fade mudum daddede hay tawede e majju fobe nada lamu leddi ni ka tinno wada ko waifu yalla na tidina dido sartiji sakira dum sambe kabaruji dum jogonon kigi hande bismillah modom heedaade dum tal ketal kan ko golle mudum timmi le leedi amendi e mangal mudum fu le wakat jang o hay ko heba e le demal hitan 2025 ko kan ko na bunna berne san holtama wiide ko buri toniji millionji sappo e go kan won ko heba e ngure bajangara fanjo tudal lamu muti himbe le gombe tombe kan en ka holti wiide lumoji di kan ko na hewlo nyalamo hande o cogguji di du ana yafi san fa keben famtar an ko keban mi on mi e guldi am gombe le credit du fait tan modo sama se ko sita sidibi
gamaliga gauri bambari maro gun nyamriji nyamatiidi sanne to muti ton no jamarre holti wiide cogguji di do nyamriji di butike sanne sabi lumoji di kewi ciagal ketalgal
ciagane nyamriji moba me sulti sedan li la muti do maro kilumudun goto ana ciotte cepande jene yaari cepande jetti e boodi joyi bibbe ledde den cogumudun jippigen sanne li sagoroje ko buri heewde handen somme cogumudun jippigen hono misali jaba yaade pauvre dandi fatale tamati
debebar
nonako non to bankan se le lamu boyngara to yimbe
La pomme de terre coûte
7 pomme de terre ana ciotte hannen temdere boudi debbe gayil yontre jabbi non no ciotte na fa temdere ciapande jeegon bankas to foni kilomudun goto ana ciotte na ciapande jeene gale yontre jabbi no de yehino fa temdere nyabbere no ciogumudun jippigen sab kilo goto ana ciotte na ciapande jeene gale yontre jabbi ne dum warti fa e ciapande jeddi e boudi jetti
90 la semaine passée
nanu de kulentrej le lumoji gamaliga heddi la taliti allah sabi rafindena kado sanne imadraji jagu
ko buri millionji chapan joy e nay litre essence kanyum won ko nanna ale lede amendi e le balde sappo non holitiri wiide ministre kumani do jagule lede amendi e le batuma be sappo e dido ba hakkun mabbe e yimbel gobe golleji mo e nawri bangal petrol le we ministre o adadu petrol adadu essence nanna do lede amendi o kanyum lati sababu jati so ku bojan dan kanyum ka heba le station ngaji kiwdi lede amendi dum buyti ko yimbe darto fa hewa damal station ngaji di bomako do hay tawede e majjum do fu holitiri wiide womti dalaj yogaji ka gondi matere bangal yottinde dan do kuppoje am le nokkule de e mangal mudum fu tiagal ko sartiji imuji di kanyum ko warta fa wada e le mudum ko dadda noga e go lewru janvier bettindo walde sarab sukab jangobe kanyum en ka holti mem sem em san fewde e dido sartiji kolta di jondi be kolti wiide kambe ko mabbe watta kayle on do golle ha tawede e majjum fu e be narda kana ko be leedi amendi kanyum en ka tinnoni teddina dido sartiji dawda sa ko kanyum won secretaire general le do fedde anko Musa Agma haha landondir e makko le fettango sita sidibe
hakkille jooɗo e likabar jonde heewa sanne fay ɓoyali caɗele jam yiti woodi noon sukaɓe lokkuy jannginoɓe kañum fayi ardiɓe jannginde ɗe fof no joginoti allaji yottade gollirde mabɓe ɗe banggue goɗɗo ɗum nokkuji yowaji leydi ndi raf ndenagu na woodi toon tawa ele nokkuji ɗo deƴƴere woodi umtagol hoore heɓe jannginɗe waw latade hono ele nokkuji titlaji woni on ɗiɗo sifaji hana fewi yeɓede banggue goɗɗo ɗum kabaru mutireji golle no wawi tawede ele wattuji jande dawro no wattu imuji ɗi ardiɓe centre ngaji ɗi waɗa yawroji mabɓe tawati ala foof yaga hen
studio tamani projet mo fondation hirondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
fedde fifande sindi pioɓe balom leydi sénégal caggal ko ɓe jalti fa laaɓi ele terrain o ele final kan o caggal ko penalty hokka leydi maroc na hay non holitiri wiide non holitiri wiide windan goto jiltinaado do beme ande kesse de non dum fatmata kuje tiwti andude so tawi dum gonga no kedde sita sidibe
dum holitam wi leedi senegal ne koyde mun yaata e kabaruji pirte balon kasin dum go holliti horde fifa infantino holitudo o video ana halale mudun o an yabba mama fiotude e leedi senegal tiagane be yalti le pirte balon hakkun kam gal leedi maroc be hokka penalty on famon tan wi ngende de nyalane jagabul en leedi senegal fu yalti le terrain tiagan yam roro entraîneur mabbe so walane neddo goto noddirta do sadio mane kanko jabe yaltude le terrain ko yaata mintaji sappo pirre balone dari nga warto hajjile o kabaru sabdum penam alaji kirino wana walle fifa wana wande kaf fe gol holite kan wadan jukkugo fetide horebe fiobe balon leedi senegal me hebi men noddi ki yimbe andu kabaruji e saraji pirre balon ko holliti wi o kabaru yo penno lewi mabbe fewse tawede walle kaf windi bataki goto altenere ciagane o final fiya holite ka metta ma sanne di al haliji di jagabul en leedi senegal wadi le ne pirre balon ko noddirte final ngadu e tawede fu jukku fu ba ka fewtude e leedi senegal kay jagabul e mun ga ciagal mudun tekintobe kabarji haro cialdi holliti wi ana serti jaati walle kaf bama jukngoji fewtude e leedi senegal so dum wada ma dum walle fifa dum jukna jukngoji yogaji gali watti joni jukngo fe goto bama ka fewtude e leedi senegal wana hala leedi maroc
sakrab do mi kaddete kabaruji amen dimi joti am san hedade mi